ndipo sikuno ife tikufuna kuti tiwayike iwo mu dziko la kwawo mulole ambuye adalitse tsopano mawu uno ife tinali ndi mafunso ndi mayankho mayi ife tinali nawo mulu wa iwo ine ndinayamba ndinayang'ana pafupifupi naye nikoloko ndipo timatuluka 2:30 ine ndikadali nalobe thumba lodzadza mitundu yonse koma mwina mwake ife tikhoza kudzafika kwa iwo sabata ya mawa akadalipobe wochuluka ali pamwamba pano ine sindinawaonebe mkomwe ife tifika kwa iwo mwamsanga momwe ife tingathere ndikuyembekeza mbaletho mwadzakhala nafe sabata ya mawa ndipo kotero ife tili nawo alaliki ochuluka kuzungulira kuno ngati mmodzi wa ife akasasa mawu ife tidzangolumphira kwa winayo kotero ife ino ndi nthawi yanga yoyamba kukhala ndi chitsimutso cha mtunduwu kwa zaka 7 zapitazo sabata yakubwerayi ine ndinachititsa chitsimutso changa chotsiriza kuno ku kachisi yakhala ili misonkhano ya machiritso ine ndivomereza ife takhala nawo nyenji wokulirapo ndi zinthu mpaka kufika 100,000 koma ine sindinakhalepo ndi nthawi yopambana iliyonse ine ndimangokhala ndi nthawi yabwino usiku watha ine ndinali ndikungochucha dovu ngati kavalo akudya nsipu bale right kukhala ndi nthawi yodabwitsa ambuye anatidalitsadi ife iye anatidalitsa ife lero mpaka ife tinakhala ngati tikuyigwetsera nyumbayo pansi izi zikumveka ngati msonkhano wachikale wa msasa kuphwasula nyumba sichoncho izo koma ife tinali ndi nthawi yabwino ambuye anatidalitsa ife tikukhulupirira iye atero usiku uno mafunso ena ofunikira kwambiri amene ife tinakambirana mawa uno ena aiwo okhudza nkhani zozama za mu baibulo tsopano lachisanu likubwerali lidzakhala uthenga wakupachikidwa usiku wa lachisanu likubwerali ambuye akalola ife tidzamutengera iye ku mtanda kukamuona iye akupachikidwa kukamuyika iye manda ndi kukamusunga iye mmenemo mpaka loweruka usiku koma la mulungu mawa pa msonkhano wa istala kutuluka kwa dzuwa ife tidzayesa kuti tidzamutulutsemo iye kudzakusonyezani inu momwe iye amatsimikizira chimene iye ali zidzakhala zabwino kwambiri zikadzangotha zimenezo ngati ambuye adzatilole ife kudzakhala ndi msonkhano waukulu wa machiritso sichoncho izo zingadzakhale zokoma mwina mwake tidzapeze kodzitamulira kwa high school kapena china chake ndikudzangowonjika mu masauzandi angapo a anthu ndikudzakhala ndi msonkhano waukulu wa machiritso kudzazika izo mu pepala ndi pawayiresi ndi zina zotero kawirikawiri timayendetsamo masauzandi angapo a anthu pamene ife tikukhala ndi misonkhano ya machiritso ndiko kuyitana kwanga kupempherera odwala ndinali ndi chondichitikira chodabwitsa chotero mu mizere imeneyo ndipo ine ndikukhulupirira ambuye akukonzekera tsopano chifukwa chimene iye wandichotsera ine ku munda ndi kudzandikhazika ine pansi ine ndikukhulupirira kuti ndi chikumbutso chake zaka 7 iye adzutsa kadanga kena kuti ndizipita patsogolo pang'ono pamene dani abwera ngati madzi osefukira iye anati ine ndidzakweza muyezo wotsutsa izo usiku uno ine ndikufuna kuti ndiwerenge kwa mutu wathu kapena kwa lemba ndipo tsopano tikhala ndi utumiki wa ubatizo ndikangomaliza ine sindiyankhula motalika kwambiri usiku uno ine ndakhala ndikunena zimenezo siku lionse kenako nkudzakupatsani inu pafupifupi maola awiri ndi theka akukhala pamenepo chirango koma ine sindingakhoze kuchita zimenezo usiku uno chifukwa ine ndili nawo angapo oti ndiwabatize ndipo mmawa wa istala pambuyo pa msonkhano wakutuluka kwa dzuwa udzakhala ubatizo wa m'madzi kuno mukachisi aponso ubatizo wa mmawa wa istala iwo akhala akubatiza usiku uno ndife a baptisti mwanjira yakubatiza ife timangoyenera kukhala mwamalemba ndizo zonse osati ndendende achi baptisti koma lemba ife timakhulupirira mu ubatizo mwakumizidwa ndipo tsopano ngati inu simukukhulupirira izo mwanjira imeneyo izo zili bwinobe koma ife timazikhulupirira izo mu ubatizo wa m'madzi mwakumiza tsopano apa palilemba limene ine ndakhala ndili lakhala likubwera kwa ine kwa zaka ndi zaka zaka 4 zapitazi popanda kulephera nthawi zambiri ine ndimakhoza kutenga baibulo ilo limatembenukira kumutu uwu ndipo ndizo ine sindimazidziwa izo mpaka kanthawi kapitako zagwira ntchito mpaka kukutseka komwe kwa uthenga usiku uno sabata ya mawa ife tikhoza kudzabwereranso ku genesesi kapena kwina kwake ife sili kudziwa komwe ife tikupita pobe kwa sabata ya mawa iyi monga mamwe Ambuye atsogolere. Koma usiku uno, pamene ndina dwala kuno nthawi ina galero, ine sindi madwala, ine ndinali nditango sweka, ine ndinango kala maola, ndinakhala mizere ya pemphero kwa masiku 80 ndi usiku wosachokapo. Wosachokapo pansanja, ndimadya zakudya zanga ndikuthana nazo zogona pansanja. Ndipo ndinati, ine ndipempherera aliyense. Ngati ine ndingakhoze kutero. Ndipo pamene ndinkachokapo hapo panali anthu 28,000 mu mzinda akufuna kuti apemphereredwe. 28,000. Chabwino imeneyo ndi nkhani ya newspaper. Iwo onse anali kumeneko pamene newspaper inati iwo anali kumeneko. Jonesboro Sun. Tsopano ndiye izi. Ife tinali ndi nthawi yopambana ndiko kumene akhungu ogontha osayankhula olumala ndi china chilichonse anachiritsidwako zinayamba kufalikira kuchokera kumeneko kumazungulira pa dziko lapansi ndizo zodabwitsa inu mukhoza kumva zimenezo sichoncho inu inde mulungu samangoyeka zigamba pa zinthu iye amachiza izo kukonkulondola iye amazipanga izo kukhala bwino Sobano ine ndikufuna ndidzabwerere kumusi uko ndikukachititsa umodzi wina. Zimenezo zingadzakhale basi. Ife tinaleperetsa nsonkhano ku Memphis tsiku lina kumene ife tinali ndi mpingo wa Khristu kapena osati mpingo kapena achinyamata a Khristu ankati yathandizire nyumba yayikulu ya chikumbutso mu Memphis. Ndipo mzimu woyera unati kazibwera ku nyumba kotero ndine ndili pano ine sindikudziwa. Iye anali ndi Filipo mu chitsitsimutso chachikulu nthawi ina namuza iye kuti apite ku chipululu ndiko kalalikira kwa mwamuna mmodzi iye anapita kunja uko. Ukonkulondola, anasi achitsitsimutso mukutentha kwake komwe ndiko kulondola ndizo ndendende ife timangoyenera kuchita zimene Mulungu wanena kuti tichite. Tsopano ameneyo ndi Yoshua mutu wa wani masompenya opita ku India. Tsopano inu nonse mukuidziwa nkhaniyo amene ine ndinabwerera kuchokera ku Africa ine ndinali nditakhala pambali pa bedi mawawina masompenya amenewo. Ndiyangata anayamba akhalapo mu imodzi ya misonkhano yanga ya machiritso. Tiyeni tione manjano. Zedi, inu mukuona momwe izo zimasonyezera masomphenya. Ndiyangati anali pano pamene ine ndinali ndi basi utumiki wa machiritso wa usiku kuno. Inu mukukumbukira nthawi imeneyo. Yohana ali atadzazana paliponse kunja uko pabwalo ndipo ikuvumba mvula ndi kumapitirira. Mtsikana atakulungidwa apa muchikuku anali akusandulika kukhala choko kuyambira mchiuno mwake kumapita musi wolumala. Anakhala kukhala pamenepo kwa zaka. Mzimu woyera unamuza iye zonse zimene iye anachita ndi zimene iye analephera kuchita. Iye anati ngati Mulungu andichiritse ine ndikachita zimenezo. Ine ndinati imirira mu dzina la Ambuye Yesu ndipo apo iye anapita mayenda akutuluka mchipindamo. Wabwinobwino basi mukuona mukuona ndicho chinthu chimene chimapeza lomwe lili vuto. Iwe umayenera kupeza vuto usanapeze mankhwala nthawi zonse. Kotero ife sitikufuna kuti tiyambe pa machiritso chifukwa tsopano iwe ukayamba kuyimba kungokhulupirira ife tikukhoza kupanga mzere wa pemphero. Koma tsopano ife tikufuna kuti tiyankhule pang'ono pokha apa. Ndipo tsopano kuti nditsirize kukuwuzani inu masomphenya awa, ine ndinawaona iwo akutseguka pamaso panga. Ndipo mwamuna anabwera kwa ine. Iye anali ndi mapepala ena. Ndipo iye anatenga mapepala amenewo. Iye anati mochuluka momwe umaganizira zachimene lidzakhale tsogolo lako. Ndipo iye anawaponya iwo monga chomwecho. Ndipo iwo anapita mpaka miyamba. Ine ndinazilemba izo apa mu Baibulo chimodzimodzi monga zili uko pamwala wapangodya ndi zimene zikanati zidzachitike masiku otsiriza. Ndipo aliyense akudziwa chomwe izo zinali. Izo zakhala basi ndendende mawu. Izo zidzangokhala basi mwanjira iyi. Iye anati tsogolo lako ndi lowala. Ndipo iye anati monga umaganizira zavuto lija limene iwe wakhala nalo ilo lonse likusiya. Iwe sudzakhalanso nalo ilo. Penako iye anati chinthu china anati wakhala wakudabwa zomwe ungamachitire misonkhano yako. Aliyense nthawi zonse ankandiwuza ine oro Roberts amapempherera 500 pamene ine ndimapempherera awiri. Koma ine sindine oro Roberts. Mulungu anandipatsa ine utumiki. Anamupatsa oro wina. Chilichonse chimene oro amachita iye amangowadutsitsa iwo ndikusanjika manja pa iwo monga choncho umo ndi momwe Mulungu anamuzira iye kuti azichitira izo. Ine ndimeyenera kuima ndi kuchiona chinthucho mopyoza. Iwe umeyenera kupenyetsetsa anzanga. Ndi chinthu chopsa. Kumbukirani bwanji ngati Mulungu anayika temberero pa munthu kwa cholinga china chake kuti achite china chake. Ndiye apa nkudzabwera neneri pamenepo ndipo nkudzachotsa temberero limenero pa munthuyo ndipo iwo sanachitebe izo. Ndiye iwe umakhala pavuto ndi Mulungu. Yamuyang'anani Mose khalidwe lathu limene ife tikuliyankhula usiku uno. Mulungu anamuwuza iye, pita uko ndipo ukayankhule kwa thanthwe. Iye anapita ndipo analikantha thanthwe. Koma Mulungu anachita naye Mose. Tamuonani Elisha, neneri wang'ono uja, nyamata wang'ono anali wadazi. Apa ang'ono anayamba kumuseka iye, anati wadazi, bwanji iwe sunapite kumeneko. Ndipo neneri wokwiyayo anapotoloka, ndipo anawatemberera anang'ono ameneho, mudzina la Ambuye. Ndipo zimbalangondo ziwiri zazikazi zinawaphana 42 wosalakwa. Sobano, inu simungakhoze kunena kuti icho ndicho chikhalidwe cha mzimu woyera. Koma iye anali neneri wokwiya ndithudi, iwe umayenera kukhala wosamalitsa. Tamuonani Yohane nthawi ina anati, kodi ife tiyitanire moto kuchokera kumwamba ndi kuwawotcha iwo? Yesu anati, inu simukudziwa kuti ndinu mzimu wa mtundu wanji. Mwaona, umayenera kukhala wosamalitsa, kumasuntha mopheka ndi pang'ono-pang'ono, ukupenya chimene mzimu woyera ukunena kuti uchite. Yona wang'ono anabwera ku nyumba kuno osatikale kwambiri, anapemphereredwa mochuluka kwambiri mpaka iye anali atadzozedwa kafifite. Ine ndikuganiza, momwe kuti chilichonse chinali chidachitika, ine ndinali ndidamupempherera iye kumeneko. Koma tinakhala pansi mchipinda mawawina pamene mngelo wa Ambuye anafika pafupi. Iye anayamba kuyankhula kwa iye ndi kumuwuza iye basi zomwe iye anali atachita ndi china chake chimene iye anali kuchisunga moyo wake. Iye anakhala nacho mmenemo kwa utali wa zaka 80. Iye samakhoza kumuwuza aliyense. Wowerenga maganizo samakhoza kuchiona icho mwa iye. Ndipo anangotsala pang'ono kuti akomoke. Anagwira pansi ndipo anayamba kumalira. Ndipo ine ndinati, iwo pite ukachikonze chimenecho. Ndipo Mulungu akuchiza iwe. Uko nkulondola iye anapita ndipo anakamutenga mamuna wake ndipo anakakonza chinthucho. Ndipo anadzabweriranso. Iye wachiritsidwa lero. Ndiyangati akudziwa yemwe ine ndikumukamba mchipinda chino. Ambira inu mukutero ndithudi. Ine ndikuganiza ngati ine sindikulakwitsa mkazi yakhoza kukhala kuti ali pano tsopano. Chinali chinthu chochititsa manyazi kwambiri. Koma Mulungu anachita ntchitoyo. Tsopano onani kupemphera konseko chinditi chonsecho kutulutsa mizimu yoyipa konseko yanali atasunga tchimo pansi-pansi mu mtima mwake limene iye sankafuna kuti amuwuze aliyense kuti iye anali atatero. Koma mzimu woyera unawulula chinsinsi cha mtima wake. Iye anapita ndipo anakakonza zimenezo. Ndiye iye anamasuka. Mulungu sadzadalitsa pamwamba pa tchimo. Inu muyenera kuzikonza zimenezo poyamba. Uko nkulondola. Sobano ndipo mukupitilira kumeneko mbale Roberts iye anandiwuza ine anati, monga momwe inu mukutsogoleredwera. Kenako iye anandikhazika ine pansi ku Durban, South Africa kumene ife tinali nawo anthu 100,000 mu msonkhano. Msonkhano wotsirizira tinali nawo tembenuka 30,000 mu tsiku limodzi pamene iwo anaona chimene Ambuye anali atachita momwe iye anachitira zazikulu. Ntchito za mphamvu. Ndipo apo ndiye ine ndinali nditakhala kumbuyo uko kachiwiri. Iye anandionetsa ine khamu lina chimodzi-modzi ngati limenero. Anandisonyeza khamu limenero likuchoka apo. Kenako anaditembenuzira ine mbali iyi ndipo ngero anabwera pamenepo ndi kuwala. Anadzawalitsa iko. Ine ndinangoona nyanja za anthu. Ndipo iwo anali amwenye. Atadzikulunga muzovala za chimwenye. Iye anandiwuza ine anati, ndipo ine ndinamuona ngero akubwera pafupi kwenikweni. Ndipo ine ndinati, kodi anthu amenewa ndi ndani? Ndipo iye ngero winayo amene anayimirira pafupi ndi ine amene inu mumamuona kumbuyo uko muchithunzi chabwino, iye anafika pafupi ndi ine. Iye anati, alipo 300,000 aiwo mu msonkhano umenewo. Tsopano mulembe zimenezo mu Baibulo lanu ndipo muone chomwe lipoti ilo lili. Ndikadzabwerera kuchokera ku India, adzakhala anthu 300,000 adzapezeke pa msonkhano kumeneko nthawi imodzi. Ine ndikuyembekezera kutembenuka kwa 100,000 nthawi imodzi. Mukuona, ndi chinthu chokhacho chimene chiti chidzathetse mafundi achikomunisti tsopano. Pamene 40% ya India asanduka kale chikominisi. Yenyani ngati mpingo ine ndikunena izi molemekeza. Ngati mpingo sungathe kutulutsa zochuluka kuposa kungowerenga kulemba ndi masamu ndi mbali ya maganizo ya uthenga. Amwenye athedwa, amwenye monga mbadwa za ku Africa ayenera kuti adzaone mphamvu ya Mulungu ikuonetseredwa. Mwaona ndakhala ndikutumiza amishonari kutali uko kwa zaka 50 mu Africa. Ndipo pamene omwe ankayenera kukhala Khristu anabwera, iwo anali atanyamula fano laling'ono la matope munkhwapa mwawo. Bwanji mishonari anawawuza iwo bwanji zamachiritso. Iwo amapeza machiritso kuchokera mu fanolo, osati kudzera mwa fano, kudzera mwa Mulungu. Mulungu anatsinzina pa umbuli wawo. Koma pamene zinafika pa malo amene iwo analioti achiritsidwe, missionary anati, oh zinthu zimenezo masiku ake anatha. Ife tilinazo izo mu seminari, maona izo zinadutsa kale. Palibepo chinthu chonga choterocho. Chabwino, iye ankanyamula fano lake pofuna machiritso. Ine ndinamuza iye kuti Mulungu yemweyo amene missionary ankamugamba anali mutu wa machiritso onse. Ndipo anatsimikizira izo kwa iwo pansanja. Zitatero, iwo anamulandira Khristu, ndipo anapita munkhalango ndi kumeneko. Mmodzi wa anyamata kunja uko amene anapita kumeneko akumabatiza pafupifupi sauzande pa sabata pakali pano nzika zenizeni. Imeneyo ndi missionary. Mulungu akuchita ntchito yofulumira kwenikweni. Ndiyangati anamvapo The Wings of Healing, Dr. White ndiyo ndi mzanga wapa mtima wanga, Raymond Hoekstra. Zona, iye walalikirapo pomwe pano pakachisi. Raymond Hoekstra, iye anapita ku East India kuntunda uko, ndipo anali ndi chitsimutso, ndipo anali ndi masauzande yaotembenuka kuntunda kumeneko. Mukuona chimene Mulungu akuchita? Oh, taonani. Pali, ndiloleni ine ndifunse, ndinene izi, ndiloleni ine ndikupatse ninu kufotokozera kwake. Apa, pali gawo limodzi, apa, pali gawo lina, ndipo apa, pali linanso. Sobano, pansi apa, pali mpingo wa dzina lokha. Sobano, pamwamba apa, apa, pali chopambana. Apa, ndipamene ife, tikuyenera kukhalapo, khomo loyandikana nalo la kumwamba. Umene mphamvu za Mulungu zikutsikira pansi. Chabwino izo zikugwera pa ichi, zikugwera pansi kumadutsa kwa ichi, kenako kutsika mpaka kuchimodzi ichi. Uwu ndi mpingo wa dzina lokha. Iwo kungopitirira basi pakutinenera kozizira ndi ndikachitidwe kakang'ono kamwambo. Menewo ndi mpingo wa dzina lokha. Iwo amangodontha pang'ono. Mpingo wotsatira kuntunda kuno uthenga wa thunthu umalandira ena amadalitso, koma iwo amapita mutimalingaliro. Ngati ife tiyenera kuti tikweze mwamba mugawo lotsatira ili apa, ife tisanakhale konse ndi mkwatulo ndendende kulondola. Inu muyenera kuti mukwere mu izo, ife tisanakhale nazo izo. Ndipo izo nzona. Sobano, ndipo inu mulembe izo mu Baibulo lanu. Yesu anayambe wanduzapo ine kali konse, ayi nkomwe kuyambira pamene ine ndinalikhanda. Ndipo lawira moto lija, ndipo amayi anga omwe akhala kumbuyo uko tsopano usinkhu wa zaka 15 pamene ine ndinkabadwa. Iye anatsegula zenera laling'ono, ndipo ngero wa Ambuye anabwera amenemo, ndipo anadzayima pamenepo kuti kuyambira nthawi imeneyo, kuyambira pamene ine ndingakhoze kukumbukira, sanayambe wanduzapo ine chinthu chimodzi chimene chili cholakwika. Ndipo ndine pano mu mzindawu kumene ine ndinabadwirako ndi kuleredwa. Ena inu nonse alendo fufuzani pozungulira kudutsa mzindawu, ndipo mumufunse munthu aliyense ngati chinthu chimodzi chinayamba chanenedwapo mu dzina la Ambuye, koma chimene chinafikapo chitika. Ndende basi monga iwo ananenera, kotero ine ndikudziwa izo zili bwino, mwaona ndi Mulungu. Sobano, ndipo pa mapeto a zimenezo, mapeto a masomphenya amenewo, ine ndinaona Baibulo langa likubwera kwa ine, ndipo ilo linadzatsegula ku Yoshua 1, ndipo zimenezo zakhala nthawi zonse pa maso panga. Oh basi, ine ndimalephera kuti ndichoke kwa zimenezo. Ndipo siku uno ine ndikufuna kuti ndiwerenge izo chifukwa ndizo kuwatenga ana Israeli. Yoshua, mtsogoleri wankulu, ndiye ife tidzabwereranso kunumeri ndi kukatenga phunziro lathu ndi kutuluka nalo ilo mu mphindi 20 kapena asate zotsatirazi. Kapena china chake chonga icho, ife tikhala ndi utumiki wa ubatizo, ndipo kuti ife timupange iye Inu mukhoza kumakonzekera zimenezo. Tsopano mvetserani mwatcheru pamene ife tikuwerenga Yoshua 1 itachitika imfa ya Mose ndi pamene ife tinasiyira izo usiku wathawu. Ndikulondola uko, Mose kodi ife tinamusiya pati Mose atayima pa phiri akuwatsanzika anthu ake ndipo iye anali woti akukafa atagona pamenepo ndipo iye anayang'ana ndipo apa panayima thanthwe litayima pafupi ndi iye. Iye basi anangoponda pa thanthwelo ndipo angelo anabwera kudzamutengera iye kutali. Chabwino, itachitika imfa ya Mose mtumiki wa Ambuye, zinafika pochitika kuti Ambuye anayankhula kwa Yoshua mwana wa Nuni mtumiki wa Mose. Mose wantchito wanga wafa, tsopano chotero nyamuka ndipo muwoloke Yorodani uyu, iwe ndi anthu onse, mukalowe mdziko limene ine ndidzapereka kwa iwo. Ngakhale kwa ana a Israeli, malo aliwonse zidendene za mapazi anu zidzapondapo amenewo ine ndapereka kwa inu monga ine ndinanena kwa Mose, kuyambira ku chipululu ndipo mpaka ku Lebanoni uyu, ngakhale mpaka waukulu sinje wa Firati, mayiko onse a Ahiti kufikira ku nyanja yayikulu kunka kulowa kwa dzuwa, kumeneko kudzakhala malire anu. Sipadzakhala pali munthu aliyense adzathe kuyima pamaso pako masiku onse a moyo wako. Monga ine ndinali ndi Mose, momwemonso ine ndidzakhala ndi iwe. Ine sikuti ndidzakusiya iwe, ngakhale kukulephera iwe, kapena kukulephera iwe, kapena kukusiya iwe. Khala wamphamvu ndi wolimbika bwino, pakuti kwa anthu awa iwe udzagawa cholowa dzikoli chimene ine ndinalumbirira makolo awo kuti ndidzapereka kwa iwo. Ungokhala wamphamvu ndi wolimba mtima kwambiri kuti usamalire kuchita malamulo onse amene Mose wantchito wanga anakulamulirani inu. Usatembenuke kuchoka kudzanja lamanja kapena kulama nzere kuti iwe ukapindule kulikonse kumene upitako. Buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, koma iwe uzisinkhasinkha usana ndi usiku kuchitira kuti uzisamalira kuchita monga mwazonse zalembedwa amenemo. Pakuti potero iwe udzapangitsa njira yako kupindula, ndiye iwe udzachita bwino. Kodi ine sindinakulamulire iwe, khala wamphamvu ndi wolimbika mtima, usachite mantha ngakhale kukhala wokhumudwa, pakuti Ambuye Mulungu wako ali ndi iwe kulikonse kumene upitako. Tsopano ife tibwerera mbuyo tsopano ku buku la Numeri ndi kupitiriza pamene ife tinasiyira usiku wathawu. Tsopano ine ndikufuna tcheru chanu chosagawanika kwa maminiti pang'ono chabe chifukwa inu mwadzazana ndipo ambiri ayimirira ndi zina zotero, ndipo ife tikupepesa pa izi, koma ife sitingakhoze kuziresa izo kachisi si wankulu. Tsopano ife tinamusiya Mose. Ana Israeli anali atatuluka kuchokera mu Igupto, iwo anakalowa mchipululu anayamba kung'ung'udza. Mulungu analumiza njoka za moto pakati pawo ndipo zinawaluma iwo, iwo anali akufa mwa masauzande. Ndiyeno iye anapanga chitetezero njoka ya nkuwa. Oh, zokongola bwanji njoka ya nkuwa ija kuyankhula za chiweruzo, chiweruzo cha Mulungu ndi tchimo loweruzidwa kale. Genesis 3:14, Mulungu anali ataweruza kale njoka. Ndiyeno mu Exodus 17 ife tikupeza kuti mkuwa umayankhula za chiweruzo cha Mulungu, guwa la mkuwa. Ndiyaponso masiku a Eliya ife tinapeza kuti mlengalenga munali mwamkuwa. Mkuwa nthawi zonse ndi chizindikiro cha chiweruzo cha Mulungu. Usiku uno mafuko akukhala mkuwa, chiphiphiritso, chiweruzo chili pafupi. Ine ndikukhulupirira ife tikukhala mukutsekera kwambiri yakale ya dziko lapansi. Ine ndikukhulupirira kuti chiweruzo cha Mulungu chili pa mafuko, ndipo Mulungu wazilola zinthu izi. Chifukwa ife tinanyalanyaza Khristu, ndi chifukwa chake chikominisi chasesa mayiko, ife tatenga masauzande ankhumba ndi kuzipha izo ndi kuziwotcha izo kunja kuno pa minda. Ife sitinakhoze kuyenda kanjira kowongoka kobabatiza. Ife tinabweretsanso akachansu ndi mowa. Ife tinawotcha tirigu nkumugalawuzira iye pansi. Tinalitaya thonje ndipo ma 100 ya ana ang'ono azizidwa mpaka kufa pafupi muchaka. Chabwino ife tirinazo izo tsopano chikominisi chinadzasesa mkati momwe ndi kuzichotsa izo kumapazi. Mzosadabwitsa kuti Chikristu sichikukhoza nkomwe kukweza muyezo ndi chifukwa osati chifukwa Kristu sangakwanitse koma chifukwa chakuti anthu sangakhoze kuchita zimenezo. Uthenga wakonzeka, mphamvu ya Mulungu ndiyokwanira. Hamuna ndi akazi akuopa kutulukira kutsidya madera amenewo pamaso pa Mulungu ndipo akuopa kuti hamudalire Iye kutenga mawu ake. Mose ndiye iye analephera Mulungu. Mose ndi choyimira changwiro cha bungwe la mpingo. Ndizo mundikhululukire ichi abale, koma ine ndikufuna inu mumvetsere mwatcheru. Zinthu zonsezo zinali mthunzi ndi choyimira. Ndipo lero mukumamva anthu akunena kuti oh, ine ndine wakuti ndi wakuti, ndine wa Methodist osati zokhazo koma anthu achi Pentecost, anthu achiyero, ndine wa Assemblies iwo ndi akulu kwambiri, ndine wa mpingo wa Mulungu. Mulungu samasamala mochuluka chomwecho zachimodzi cha izo kapena aliyense wa iwo. Ayi bwana, Mulungu amakhala ndi chidwi ndi munthu payekha, ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi amene anga isere kumukhulupirira Iye. Mose anali choyimira cha bungwe la mpingo chimene iye anali lamulo. Ndipo Mose anadzipatsa yekha ulemerero pamaso pa anthu malo molemekeza Mulungu. Ndipo Mulungu anatembenuka kumuchokera Iye. Ndipo lero mpingo wayamba kudzipatsa ulemerero wokha malo molemekeza Mulungu. Iwo akuyesetsa kukhala ndi mamembala ochuluka, machalichi abwinoko, malimba abwinoko ndi mipando yabwinoko ndi chalichi chachikulu. Mulungu sapereka zochuluka chotero kwa izo. Inu muyenera kumamukweza Mulungu. Ine kuli bwino ndikhale ndi mishoni yakale yaing'ono kwina kwake yosesedwa uko ku Bori pena pake kumene iwo angakhoze kumasuka kwenikweni ndi kumafuula ndi kumamutamanda Mulungu ndi kumakhala ndi nthawi yabwino. Bosa makathidro onse akuluakulu pa dziko lapansi, amen, ukonkulondola Mulungu wathana nayo mibado ya mpingo. Tsopano zindikirani yana mutsutsa Mose chifukwa Mose anadzipatsa ulemerero yekha. Ndipo inu mungopenya lero mipingo ikuluikulu iyi, iyo yonse ikufuna kuti inu mubwere ku chalichi chawo ndi bungwe lawo. Ndipo mlalika aliyense akukokera kuyesetsa kuti asomeke nthenga muchipewa chake iye azipitirira nazo kumati, chabwino ine ndikhoza kukhala mkulu wa chigawo, ine ndikhoza kukhala ichi icho kapena chinacho, bale ine ndikufuna kuti ndikhale Mkhristu. Ndicho chimene amuna ndi akazi akusowa ndi Khristu. Oh, pamene ine ndiyamba kuwaona iwo, kuona momwe iwo akuchitira. Izo zikundikumbutsa ine kuno osati kale litali ine ndinali paka kachuti kakang'ono ine nditabwerera kuchokera ku Africa. Ine ndinali kuntunda ukuno munkhalango ya kumpoto kutali komwe kuno kumalire a Alaska mayilosi 1000 kuchokera ku msewu wa Tala. Ndinabwerera mbuyo masiku 6 pa msana wakavalo ndikupita kutali ndi chilichonse. Ndipo pamene ine ndimabwerera kudutsa kumeneko ine ndinali kukwera pa kavalo wanga tsiku lina. Ndipo iye anangochita mantha, chimbalangondo chotuwa chinangouka. Ndipo iye anachita mantha. Ndipo ine ndinali kupita kudutsa kapena iye anayamba kuthamanga. Ndipo ife tinakafika kumusi kudutsa kumeneko. Ndipo apo panali kuotchedwa kwa chikale. Ndipo apo panali gulu lalikulu kwambiri la mitengo ikuluikulu ya chikale ya itali imene inaima pamenepo. Ndipo iyo inali yoyera apo mukuwala kwa mwezi obasi molemekezeka ndi mwamphamvu monga iwo ankaoneka kuti ali. Moyo wonse unaruta choka mwa iwo. Ndipo ine ndinamvetsera kumphepo ikuomba. Ndipo mphepo inabwera kudzatsika kudutsa pamenepo ikungobula inu mukudziwa. Ndipo mitengo yakale yonseyo zonse zomwe ikanachita ndikulira ndikukuwa ndikulira ndikukuwa. Uko mu Yoweri ilo linati chimene chimbalanga chinasiya anoni anadzadya, chimene anoni anasiya mbozi ya pansi inadya mipingo imeneyo. Oh, mosakayika chimodzimodzi monga mitengo imeneyo iyo nthawi ina inali zoyimikidwa zazikulu za moyo a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Chipentecost. Koma ine ndikukuzani inu moto ndizootcha za dziko lapansi zaotcha khungwa lonse kuchoka pa iwo. Iwa kuima ngati muru wa ukuru wa miyala ya pamanda tsopano, ndipo basi ango imitsidwa pamwamba apo, mulibe moyo mwa iwo nkomwe. Amen. Uko nkulondola, ndipo pamene mphepo ya nkokomo ya mphamvu ibwera kuchokera kumwamba pansi, chinthu chokhacho chimene iwo amachita ndikulira, ndikukuwa, ndikubula, ndikumayankhula motsutsa izo. Haleluya. Chimene ife tikusowa ndi wina wake kuti avomereze izo. Ndipo ine ndinazindikira kumusuko mitengo yaing'ono iyo yomwe inali kubwera. Iye inali yomasuka, iyo imangoberekera kumphepo, kubwerera mbuyo ndi mtsogolo monga chonchi, makhala ndi nthawi yabwino. Ine ndinati, izo zikundika ine malingaliro a chitsitsimutso chabwino, chakachitidwe kachikale, chotumizidwa ndi Mulungu, cha mzimu woyera. Haleluya. Pamene zizindikiro ndi zodabwitsa zinayamba kumabwera muchalichi, mipingo ikuluikulu yakale ikulira, ine sindimakhulupirira mu zinthu zimenezo, kumeneko ndikutengeka, masiku azozizwitsa napita. Ndipo mphepo ikuimba muluzu musimomwe, zomwezo zimene zinawapangitsa iwo kulira, zinawapangitsa enawo kusangalala. Haleluya. Ndipo pamene mugwedeza mtengo umenewo nthawi iliyonse iwo ukagwedezeka, iwo umamasula mizu kuchitira kuti ukule kumapita pansi, ukapeza kugwira kwabwino. Haleluya. Ndicho chimene ife tikusowa usiku uno, ndikugwedeza kwabwino kwa nthawi yachikale kwa mzimu woyera, komafika pansi ulemerero kwa Mulungu, kupeza kugwira kwa kachitidwe kachikale pa Mulungu. Kugwedeza konse ndi kukoka kumene mzimu woyera umakuchitirani inu, iye amamasula zonyansa kozungulira mizu kuti iye akhoze kukumba pansi. Mupeze kugwira kwabwinoko, muzike mizu bwino ndi kukhazikika mwa Khristu Yesu. Ndizo kuchitikirani zina, chokuchitikirani cha machiritso, chokuchitikirani cha ubatizo mzimu woyera, chokuchitikirani cha mphatso za mzimu. Haleluya. Chimango kuzikani inu mwa Khristu mwa mphamvu pamene chikuomba. Usiyeni mpingo zilira ndi kumabula ngati wakufuna kutero. Usiyeni iwo uziti masiku azozizwitsa anapita ngati wakufuna kutero. Iwo anafa muli monse. Woo, iwo amati ndife mpingo chomwe chonso iyo inali mitengoyo. Koma tayang'anani pa iwo, panalibe khungwa pa iwo, mwatu zachabe, khungwa lonse linali litapsa. Iwo sakanakhoza kunyamula moyo. Ndicho chifukwa chake, ngati mitengo imeneyo ikanakhala ndi khungwa pa iyo, ndipo iyo nkumakhoza kunyamula moyo mwa iyo, iyo ikanakhalanso moyo. Koma khungwa lonse iwo anapita kale kumeneko, ndipo anakapanga miyambo yawo ndi zina zotero. Wotero iwo sangakhoze ngakhale kukhala ndi khungwa lililonse pa iwo. Palibe kanthu, koma kumangolira ndi kufula pamene mphepo zikuomba. Koma Mulungu anatumiza mphepo mofanana basi, kotero mpingo waung'ono kwambiri uwu ukubwera wodzaza mdzanja. Iwo anali akungokhala ndi nthawi yopambana nayo iyo, pamene ena onsewo anali akutengeka nazo izo. Oh my, ife tikusowa mphamvu ya Mulungu mu mpingo. Tsopano pamene iwo anachoka Mose akufa, iwo anayamba kupita chakudziko lolonjezedwa. Tiyenera kuti tifulumire tsopano chifukwa ife tilibe nthawi yochuluka kwambiri. Koma iwo anayamba kupita chakudziko lolonjezedwa, ndani anabwera munjira yawo? Koma tsiku lina kunali mfumu yachikulire yomwe inakondwera kwambiri ndi gulu ili la Hebri likubwera kumadutsa kumeneko. Ndipo iwo ankadziwa kuti Mulungu anali ndi iwo, kotero iye anapita uko, ndipo anakatenga mneneri kuti abwere ndi kudzawatemberera iwo, dzina lake Balaki. Ndipo Balaamu wakaleyo analandira. Balaki anali ndi mneneri dzina lake Balaamu. Ndipo Balaamu anakwera pa bulu wang'ono wakale, iye Mulungu atatha kumuwuza iye kuti asapiteko. Ndipo inu mukudziwa yanamba kumatsika akudutsa atakwera bulu wake, ndi antchito angapo iye anali akupita kukatemberera Israeli. Zedi ine ndipita ndikasamalira gulu ilo la oyera odzikurubuza malo mwanu, ine ndikawakonza iwo. Kotero yanakwera pa bulu ndipo anapita kumeneko mpaka kudutsa kumeneko. Chinthu choyamba inu mukudziwa, bulu anali ndi kupenya kwa uzimu kochuluka kuposa momwe mlaliki anali nako. Ukonkulondola, bulu anaona mzimu woyera utayima pa njira ndi lupanga losololedwa. Yanathamangira munda anaphwanyitsira mlaliki wakaleyo phazi lake. Bale, chimene ife tikusowa lero ndi kukwera bulu inanso. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Ukonkulondola, inde apo iye anabwera yanathamangira munda, yanamuona ngelo wa Mbuye atayima pa njira. Ndipo kotero nthawi yotsatira iye mzimu woyera unapita mukanjira kakang'ono ndipo unadzaima pamenepo kachiwiri ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa anayamba kumukoka bulu akaleyo ndi kumayesetsa kuti amupangitse iye azipita ndipo buluyo anangogona pansi pomwepo iye anayamba kumugunyuza iye ndi kumamumenya iye ndi ndodo ndipo buluyo anatembenuka ndipo anayankhula ndi liwu la munthu ndipo anati kodi ine sindinakutumikireni inu bwino mu zinthu zonse izi ndipo neneliyo apobe anali wokwiya kwambiri sanazindikire nkomwe zomwe buluyo anali kunena oh my ngati mulungu angagwiritse ntchito lilime la bulu osayankhula kuti ayankhule ndithudi yakhoza kugwiritsa ntchito mwamuna kapena mkazi yemwe angadzipereke yekha kwa mulungu haleluya ndipo tsopano ndiye chinthu choyambirira mamba anakanganuka kuchokera m'maso mwa mlalikiyo ndipo iye anayang'ana pamenepo ndipo anaona lomwe linali vuto pamenepo panayima mzimu oyera kapena ngero wa ambuye panjirapo iye anapita kumeneko ndipo iye ankaganiza kuti ndithudi iye akanawatemberera anthu amenewo kotero pamene anapita kumeneko ife tikupeza chithunzi chabwino cha izo apa mu yuda ngati tingatembenuzire kumeneko mvetserani pamene iye anakafika kumeneko iye anati tsopano penyani balamu ndipo balaki anadzamuonetsa balamu israeli kotero iye akupita ndipo akukamanga guwa lake iye anali mneneri balamu anali kotero iye anangomuonetsa iye gawo la israeli gawo loyipitsitsa basi ndipo ndizo ndendende basi momwe njerekeza kuchitira lero iye amangokuonetsani inu gawo loyipitsitsa la chinthucho ndicho chimene njerekezi amaonetsa ena azaliki amakono awo aza theology kungoti tsopano taonani apa inu mukumudziwa John Doe yemwe ankakhala chakuno iye anathawa ndi mkazi wa wakuti ndi wakuti ife takhala nazo zokwanira za gulu ilo la oyera odzikudubuza iye sanaganizire za ena mugulu lake lomwe omwe ankachita chinthu chomwecho ukonkulondola koma iwo akhoza kuziphimba izo kumamvetserani iye anamuonetsa iye zochuluka kwambiri basi za israeli ndiye iye anamutengera iye mbuyo ndipo anakamuonetsa iye zochuluka kwambiri apa koma pamene iye anafika kumaloko ndipo balamu iye anaganiza ndithudi ngati israeli wachita cholakwika iwo achita cholakwika iwo anali atachita chilichonse mukalendala ya mulungu cholakwika pafupifupi koma chiyani ndipo balamu anaganiza kuti mulungu oyera ndithudi akanawatemberera anthu amene anali atachita cholakwika chochuluka choterocho iye anaganiza ndithudi mulungu adzachita zimenezo kotero pamene iye anafika kumeneko iye anali atapenga nazo kwambiri ndalama mpaka iye samakhoza kuchiona chifukwa chimene mulungu sanali kuwatemberera iwo ndipo nthawi iliyonse iye akayesera kuti awatemberere iwo iye amawadalitsa iwo iye amakhoza kuponyera uneneri wake monga chomwecho ndi kupita patsogolo ndi kukatenga chovala chake ndi fanizo lake ndipo m'malo motemberera ilo limakhala dalitso likugwera mobwerera kwa iwo mahema ako ndi olunga mabwanji o israeli momwe iwo analili akulu m'malo motemberera ilo limakhala dalitso zomwe balamu analephera kuti azione ndi zomwe alaliki amakono ndi anthu amakono akulephera kuti azione mu mpingo wa mzimu oyera lero iwo amati ine ndikudziwa ambiri a iwo amadzitcha okha ichi icho ndi chinacho ndipo zinthu zambiri zomwe iwo azichita ine ndikuvomereza zimenezo mbale iwo amati iwo amazichemerera ndi ichi ndipo iwo achita icho ndipo achita ichi izonzoona ine ndikuvomereza kuti iwo achita zolakwika koma pamene balamu analephera kuti aone njoka ya nkuwa ija ndi thanthwe lokanthidwa lija likupita patsogolo pa israeli likupanga chitetezero uko kunali kuyitana kwa mulungu kusankha kwa mulungu iwo anali anthu a mulungu haleluya mulungu anali atawayitana iwo ndipo anawalekanitsa iwo ndipo anayika njoka patsogolo pawo ngati chitetezero ndi thanthwe lokanthidwa ndipo balamu analephera kuti aone zimenezo mu tsiku limene mlaliki wa makono akulephera kuona mphamvu ya mzimu oyera yesu khristu wokanthidwa kuti ife tili mthupi lake mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mthupi limodzi ndi kukhala ziwalo za thupi limenelo ndipo ndicho chimene munthu wa makono analephera kuchiona mmenemo mpingo wa mzimu oyera umenewo usanapite patsogolo iwo akulephera kuti aone zimenezo thanthwe lokanthidwa lija njoka ya nkuwa ija ikupita patsogolo pa mpingo ikupanga chitetezero balamu analephera kuziona zimenezo Ndiye pamene Yoshua anatsikira kumapeto, Yoshua anatenga malo a Mose. Yoshua anali ali mu msasa nthawi zonse. Iye ndi Kalebu anali awiri okhawo amene anayamba kumbuyo uko pachiyambi, amene anawolokera kumeneko. Tsopano mʼbado onsewo unafa chifukwa chakusakhulupirira. Mulungu anawuyamba mʼbado watsopano. Iye anayamba ndi Yoshua kuti akhale mtsogoleri. Iye ndi Kalebu. Tsopano zindikirani, monga mpingo walephera, chinthu chomwe chakhala chili mu mpingo nthawi zonse. Komabe osazindikirika, mphatso za mzimu, maonetseredwe ya mzimu ndi zomwe zikunyamula mpingo tsopano ndi kumayenda chitsogolo. Tayang'anani masiku akale kumbuyo uko, iwo iwankamanga mahema awo. Panali lawi la moto lomwe linkawatsogolera iwo. Ndipo nthawi iliyonse lawi la moto limenelo likasuntha, iwo ankasuntha nalo ilo. Ilo linkakhala pamwamba pa mahema. Ndipo ngati iyo ili tenikoloko siku thukoloko madzulo, apo pamakhala malipenga sauzande amaphulitsidwa pakamodzi. Mu Israeli aliyense amatsitsa hema wake, nadzula zikhomo zake, ndipo amayalula chilichonse. Ndipo iwo ankatsatira lawi la moto. Oh, chimenecho chikanakhala chinthu chabwino lero. Iwo ankatsatira lawi la moto. Ndiyeno pamene lawi la moto layima, iwo ankamanga pansi pake. Zimenezo zinatayika kwa mpingo. Masiku a Martin Luther adatha 5 zaka mazana 1500 za mibado ya ndima, Martin Luther anaona lawi la moto likuyenda, ndipo iye anatuluka kuchokera mu mpingo wa Katolika. Ndipo iye ankatsatira lawi la moto, ndipo anawatulutsa 10,000 a iwo. Ndipo kenako Martin Luther anamanga pansi pa lawi la moto. Ndipo pamene iye anakafika kumeneko, chinthu choyambirira inu mukudziwa, iye anapanga bungwe lalikulu lotchedwa mpingo wa Chilutera. Koma tsiku lina lawi la moto linayamba kusuntha kachiwiri, koma Martin Luther sankakhoza kusuntha chifukwa iye anachita bungwe yankayenera kukhala pamenepo uko nkulondola. Ndipo munthu wang'ono uko mu England dzina lake John Wesley analiona ilo. Ndipo Martin Luther ankati wolungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Ndipo tsopano, ndipo John Wesley ananena kuti Yesu anazunzika kunja kwa zipata kuti iye akakhoze kuwayeretsa anthu ndi magazi ake omwe. Iye anaona kuyeretsedwa lawi la moto linasuntha, koma Luther sanathe kusuntha chifukwa iye anachita bungwe. Ndiloleni ine ndinene izi kwa inu mbale, Mulungu mu Baibulo lake analibe konse mpingo wa bungwe, ndicho chiphunzitso. Mpingo wa Katolika umati iwo ndi manthu wa mpingo, iwo ndi manthu wa mpingo, iwo ndi manthu wa mabungwe. Ndipo Chivumbulutso 17 amanena chinthu chomwecho ukonkulondola, iwo ndi mpingo woyambirira wa bungwe. Ndipo iyi yangokhala basi yaing'ono ana akazi yang'ono amene achokera kumeneko. Kawerengeni Chivumbulutso 17, ife tifika mu zimenezo sabata ya mawa. Chabwino, zindikirani, ndiye iwo sanakhoze kusuntha, kotero John Wesley anaona lawi la moto ndipo iye anasuntha kumatsatira ilo. Ndipo iye anakoka akulu, iye anapulumutsa mafuko, pafupifupi mafuko atatu kapena folo anali mukuvunda kwa khalidwe. Ndipo John Wesley anaona lawi la moto ndipo anayambitsa chitsitsimutso cha Wesley chimene chinasesa kuzungulira dziko, ndipo anabwera chakuno. Iye ndi Asbury ndi iwo, ndipo anapulumutsa tsikulo uko nkulondola. Ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa, John Wesley atapanga bungwe mwakatiti lawi la moto linayamba kusuntha kenanso. Wesley sanakhoze kusuntha chifukwa iye anachita bungwe, ndipo anthu a Chipentekoste analiona ilo. Ndipo kumeneko iwo analitsatira. Ndizoona zimenezo anamusiya Wesley atakhala mu mthunzi. Mulungu anakamuyika iye pa Rumali ndi Luther. Chabwino, tsopano chinthu choyambirira inu mukudziwa, iwo anali ndi chitsitsimutso chachikulu, chitsitsimutso cha Chipentekoste, kubwezeretsa kwa mphatso ndi zina zotero. Ndipo tsopano chinthu choyambirira inu mukudziwa, lawi la moto layamba kusuntha kenanso. Koma Pentekoste yachita bunge kwambiri, iyo singakhoze kupita mbale izo zinabwereka, sichoncho izo ndipo ndizo zabwino. Iyo yachita bunge kwambiri kukhuthala mpaka iyo singakhoze kusuntha ukonkulondola izo nzona. Koma lawi la moto likuchokapo mbale, ndipo pali anthu amene akupita nalo ilo. Haleluya, ife tikupita ku dziko lolonjezedwa. Iyi nde Bwana. Pamene Mose analephera, Yoshua anaona lawi la moto lija likusuntha, anati bwerani ana Ife tiri panjira yathu, iye anawatengera iwo kumeneko kutsidya la Yordano. Oh, pamene ine ndiganiza za zimenezo, ndizokongola bwanji. Iye anati, tsopano ife tisanawoloke, ife tilola zondiyangapo kuti achepere asambire kumeneko. Inu mukudziwa nkhani ya hure Rahabu, Rahabu hure gani, momwe iye anatsitsira zovala, zofira zo, ndipo anapulumutsa nyumba yake. Mwachikhulupiriro iye anapulumutsa tsikulo. Ya anapulumutsa iye ndi a babanja ake. Magoma onse anagwa kupatula gawo lake chifukwa panali mlozo ofira pa chitseko chake. Monga ife tinali nazo siku ina ngero wa imfa kudutsa. Kodi pali chingwe chofira pa chitseko chanu kugwedeza kwakukulu kusana chitike. Ya anati sikuti kamodzi kenanso ine ndidzagwedeza dziko lapansi. Koma ine ndidzagwedeza miyamba. Ndipo ife tidzalandira mphambu ya ufumu umene sungakhoze kugwedezeka. A Hebri huko nkulondola. Ife tikukhala mu ola limenelo. Sopano penyani. Ine ndikumuona Yoshua mtsogoleri wa chichepere. Mulungu hakukumana naye iye. Iye anati usachite mantha tsopano iwe. Moso wantchito wanga wafa. Koma nyamuka ndipo uwoloke Yordano uyu. Palibe munthu masiku onse a moyo wako adzakhoze kuima pamaso pako. Monga ine ndinali ndi Mose, chomwechonso ine ndidzakhala ndi iwe. Usaope ayi, ukhale wamphamvu ndi wolimbika mtima ndithu. Mayi, ine ndikukhoza kumuona wankhondo wakale uja akuyenda pamenepo. Munthu wachichepere wodzichepetsa. Ya anali mkati, ya anali atayitanira Israeli yense pamwamba limodzi ndipo ankayang'ana pansi kutsidya kwa Yordano uko. Munali mumwezi wokolola Hebulo ndiyeno chipale chofewa chinali chidasungunuka mu Yudeya ndipo uko kunali mtsinje waukulu ukubwera chotsika kumadutsa kumeneko ukubangula. Ine ndinakuzani nife tiri ndikanema wazimenezo pamene abale athu ena anali chauko kuno posachedwapa ndipo iwo anali ndi msonkhano kumeneko kapena amangodutsa kukonzekera. Ine ndikupitako ku msonkhano. Ndipo analipo pafupifupi 40 ya iwo ndipo anafika pamalo amenewo ndipo iwo anakuwa ndipo anakhala ngati akugwetsera pansi chilo lonsero kuzungulira kumeneko. Ndipo pamene iwo anafika kumeneko kumene Yesu anabatizidwa ku mtunda uko ndi Yohane. Modza aliyense wa iwo anayamba kukuwa analimphira mmadzi ndi kubatizidwa wina ndi nzake kachiwiri ndithudi china chake basi mango ng'amba solo ya munthu. Pamene iye haganiza zimenezo. Bade Robinson wakale pamene iye anali kumeneko. Ena inu anazareni mwenera kuti mumvetse izi. Ya anali kukwera mu model T4 yakale hakupita chotsika ulendo omwewu womwe ana Israeli anabwera. Ya anati ulemerero kwa Mulungu imitsani chinthucho ine sindingathe kupitiranso. Kunja uko ya anafika ndipo anazungulira anazungulira kuzungulira galimotoyo ya anapita. Ndipo anakuwa mwamphamvu momwe iye akanathera kotero ya analowa anati yambani chinthucho kachiwiri tiyeni tizipita. China chake chokhudza icho haleluya ndi chiyani icho muli chakuya mkati umu chikuyitanira ku chakuya. Mbale ine ndikukhulupirira pamene chakuya chili muno chikuyitana pali chakuya kunja uko choti chiyankhire kwa icho malingana ngati muli njala mu mtima wa munthu tsopano kuti uchokepo ndikukamuchitira china chake Mulungu izo zimasonyeza kuti pali china chake chikukankhira pansi chikubwera pansi kwa ife. Ife tili pafupi ndi chinthucho mbale. Vetserani usiku uno ine ndikukhulupirira izi mu dzina la Ambuye kuti zinthu zomwe ife tachita ndi zinthu zazing'ono pang'ono kuzomwe Mulungu akukonzekera kuti achite pakali pano. Inu mudzamva za zinthu zazikulu. Ine ndinamuona Yosha tsopano iye wayima pamenepo. Iye hadzawoloka bwanji mtsinjewo tayang'anani pa iwo. Tsopano Yohana alibe zipilala zazikulu zomanga mlatho zitsulo ndi zinthu kapena matabwa kuti amangire milatho. Masiku amenewo iwo analibe izo ndi iwo. Koma Yoshua anayang'ana kutsidya la Yorodano la matope. Iye anayang'ana kumbuyo uko ndipo iye anaona masauzande awa ndi 10,000 a Yuda. Iye anati Mulungu apanga njira. Mulungu anali atawalonjeza iwo. Ndipo ngati Mulungu alonjeza, Mulungu adzasunga mawu ake. Ngati Mulungu analonjeza kuti adzakuchizani inu, iye adzachita zimenezo. Ngati Mulungu analonjeza kuti adzakupatsani inu mzimu woyera, yadzachita zimenezo. Inu Mungu obwera ndi kudzakhala lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu ndi kumukhulupirira Iye ndipo muone zimene ziti zichitike. Ndiko kulondola, inu mudzadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Mulungu ndi wokakamizika ku mawu ake. Iye sangakhoze kutengera mawu ake mbuyo, yayenera kusunga mawu ake kuti akhale Mulungu. Yayenera kutero. Tsopano zindikirani, Yoshua atayima pamenepo anayang'ana ponse pozungulira. Oh my, ife tidzayima pamenepo na fenso limodzi la masiku awa. Ife tidzayima kumapeto kwa nsewu pamene muyodano wa matope. Ndiwe watanzi usiku uno nzanga, pakonza kukhala kuti palibe vuto ndi iwe. Koma limodzi la masiku awa dotolo adzakhala ali mchipinda chako ndipo adzati palibe nso chilichonse chimene chingakhoze kuchitidwa. Kugunda kumeneko kudzakhala kukutsetserekera mu mkono. Masiku a unyamata amenewo apita. China chake chakantha dokotala kuti palibe chimene tingakhoze kuchita. Pepani, Iye ndi mkazi wang'ono, mnyamata wang'ono, wankulu kapena wang'ono, aliyense yemwe ali, koma palibe chimene tingachite. Pakuyenda kutuluka mchipindamo, inu mudzamverera nthunzi yozizira ya imfa ikuyandama mchipindamo. Yodano wakaleyo adzaoneka wa matope ndi wovuta. Oh my, ndiye inu mudzakhala monga Yoshua yanang'ana adakhala kumbuyo kwa papiri. Ndipo pamenepo panali likasalapangano mkhala pakati. Yanali ndi china chake chimene chimapita pakati pa Iye ndi mavuta amenewo. Ndipo siku uno ife tili ndi likasa Khristu Yesu amene wayima pakati pa ife ndi imfa. Ena masiku awa pamene mpweya womaliza uzidzachoka mthupi mwathu, ine ndikufuna ndidzathamangire ku mtsinje ndikukati pereka njira Yorodano. Ine ndikupita kukawaona mbuye wanga. Ine ndikukhulupirira nyenyezi ya mmawa idzatulukira kutsika kudzadutsa mzigwa za mthunzi wa imfa kudzawalitsira njirayo. Ndipo Mzimu Woyera udzatambasula mapiko awiri onyezimira kuwoloka Yorodano ndi kudzanyamula miyoyo yathu yotopa kupita nayo ku dziko labwinolo. Amen. Tsopano zindikirani izi. Ndiye pamene Yoshua anayang'ana yanatenga likasa la chipangano anawawuza iwo anati, dzisonkhanitseni nokha kunja kuno, dziyeretseni nokha motsutsa mawa, ndipo konzekerani pakuti inu mudzaona ulemerero wa Mulungu. Ndiye Iye anadziwa kuti Mulungu anali ndi Iye. Atatero yanatenga ansembe ndipo iwo anamuyika Mulungu patsogolo likasalo pamaso pa ansembe pamaso pa khamulo. Anawapanga iwo kukhala mbuyo mtunda wina wake mpaka likasalo lidutse poyamba. Bale mlongo, ngati inu muti muyike Mulungu patsogolo muchilichonse chimene inu mukuchita, inu muyenera kuti mudzatuluka bwino. Mumuyike Mulungu poyamba. Ndipo iwo anapita atanyamula likasa. Ndipo pamene mapazi ansembe anadzaponda m'madzi, Mulungu anayalulira mbuyo mtsinje wa Yorodano. Iwo unasunthira mbuyo, yanayima Mulawi. Ndipo Israeli anawoloka pa nthaka yowuma, anamanga msasa wawo. Yoshua anali akuyendayenda masiku angapo kenako akungoyang'ana pamalowo. Chilichonse chinali chotsekedwa ku mtunda uko, chifukwa kumeneko Mulungu anali atayika mantha pa iwo onse okhala ku Palestina uko kuzungulira Yeriko. Yoshua anali akuyenda kumeneko ndipo Iye anayang'ana yanamuona wina wake, yanasolola lupanga lake, yanati. Ndipo munthu wina uyu anasolola lupanga lake, yanati, inu ndinu wandani? Kodi inu muli wa ife kapena inu muli wa adani athu? Yanati, ayi, koma ndine kaputeni wa khamu la Mbuye. Vula nsabato ku mapazi ako chifukwa malo amene wayimapowo ndi malo oyera. Yanakomana ndi Yesu kumeneko maso ndi maso, kaputeni wa khamu la Mbuye. Ndipo Iye anamuza Iye choti achite kuti haziguba mozungulira makoma. Nkuomba lipenga nkudzafuula, ndipo makoma a Yeriko hakanadzagwa. Ndipo iwo anatenga dziko la Palestine, anadzakhala mmenemo monga Mulungu anawalonjezera iwo, chifukwa lonjezo la Mulungu linali la iwo. Tsopano mʼbale wanga, usiku uno ife tili pa njira yathu wa ku dziko lolonjezedwa. Mphindi pang'ono ife tikhala tikuyika anthu pano mu dziwe la ubatizo ili ku chikhululukiro cha machimo awo akukhulupirira pa Ambuye Yesu. Ndipo ine ndikufuna kunena izi, ngati inu simunapange kuyitanidwa ndi kusankhidwa kwanu kukhala kotsimikizika mwa Khristu, mulole inu mupange izo siku uno. Inu musatero, inu munene kuti chabwino Brother Branham, Mulungu sakundifuna ine, ine sindine oyenera kanthu. Inde inu muli osatikale kwambiri ine ndinali nditayima ku nyumba ya zamagedzana mu Tennessee ndipo ine ndinali kuyangana pa zinthu zosiyana-siyana ndipo ine ndinaona kusanthula kwathupira munthu la munthu yemwe amakhoza kulemera mapaundi 50 inu mukudziwa kuti iye anali wochuluka bwanji kuti mtengo wake unali bwanji masenti 84 kulusalakero masenti 84 thupira munthu kumalemera mapaundi 150 mtengo wake kukhala masenti 84 kulusalakero pafupifupi kashiyamu wokwanira kuti uchitire chinthu china chake ndi njereza wokwanira kuwaza chisa chankhuku ndi zina zotero monga choncho basi kanthu kakang'ono konse komwe inu munali nako masenti 84 koma inu mumavala chikhotho chabweya cha madola 100 kuveka masenti 84 amenewo kudzutsa mphuno yanu mwamba mumlengalenga ndi kumayenda ngati kuti inu munali wina wake chipewa cha madola 50 pamwamba pa masenti 84 amenewo panali munthu anayima pamenepo anati munene kuti sindife ofunikira mochuluka kwambiri kodi ndi choncho George ine ndinatembenuka mozungulira ine ndinati koma nyamata thupirako lilibe mtengo wochuluka kwambiri koma uli ndi solo mtengo wake maiko 10 miliyoni nanga bwanji zimenezo ya anali yakusonyeza akatumba ake momwe iye analili wojintcha ine ndinati nanga bwanji zimenezo munthu amakonda kubwekerera pa chimene iwo ali osatikale kwambiri uko kumadzulo ine ndinali ndi msonkhano ine ndinapita ku nyumba ndi mlimi wakale kuti tikadye chakudya cha madzulo ndipo ena anthu ake anali atachiritsidwa iye anali atandipatsa ine cheke kumeneko chimene chikanandigulira ine 45 amakachisi awa ngati ine ndikanafuna ine ndinati ine sindikufuna ndalama zanu Howard mchimwene wanga anali ndi ine anati Bill bwanji iwe sunatenge cheke chimenecho ine ndinati ine sindikufuna ndalama zake ndiloleni ine ndikhale ndi moyo tsiku ndi tsiku osati ndalama nzomwe ine ndimazitsatira ndine mmodzi woti ndiziwatumikira mbuye Yesu yanayima pamenepo pamene mkazi ameneyo anachiritsidwa kutali uko Merikians mu California inu munaziona izo apa mupepala la ku Louisville pamene iwo anabwera kuno awiri anthu mwizimenezo ndipo anabweretsa madola miliyoni 500,000 ndipo ankabereka iwo kwa ine pamene ine ndimakhala nyumba ya zipinda ziwiri izi ine ndinati ine sindikufuna ngakhale kuyangana pa iwo ayi bwana chikondi cha ndalama ndi muzu wachoyipa chonse muzikhala kutali ndi zinthu zimenezo woweta ziweto uyu anatulukira kumeneko yanati mbusa Branham ine ndinati inde bwana yanati inu mukuwaona mapira amenewo kutsidya uko ine ndinati inde bwana inu mukuganiza kuti iwo ali kutali bwanji ine ndinati ine sindikudziwa anati iwo ndi mairosi 80 anati ndine mwini mpaka kumeneko ndikupitirira kumeneko ndi malo anga wodyetserako ziweto ine ndinati mayi izo nzodabwitsa yanati ine ndikuona kumusi uko mukuona mzinda uwo yanati ine ndine mwini wa banki mu mzinda umenewo ine ndi mwini wa malo onse awo kumusi uko ndipo ndine mwini mbali iyi zonsezo zinali zake anayima mungolo yake yaing'ono ine ndinangana pa iye munthu wabwino kwambiri ine ndinayika dzanja langa pa phewa lake ine ndinati mbale ine ndikufuna ndikufunseni inu funso yanati chabwino ine ndinati yang'anani mwamba momwe mbali iyi uku kodi muli ndi zingati kumwamba uko mukuona yanati Brother Branham ine ndikuopa kuti ine ndilibe chilichonse ine ndinati kumeneko ndi kumene chuma changa chili tsopano ine ndilibe kalikonse pansi pano kaya ndili ndi hema kapena kanyumba ndizachiyani kuti ndizisamala iwo hakundimangira ine nyumba yachifumu kumeneko miyala ya mtengo wapatali ndi diamond ndi silver ndi golide nkhoke zake ndizodzaza ndi chuma chosaneneka inde bwana ndikumene kuli chuma kuntunda uko ndipo kumene chuma chako chili ndikumene kuli mtima wako yohana ali akutenga chopereka chachikondi nthawi ina cha Gypsy Smith ndipo pamene iwo anabwerera mbuyo kuseri kwa nyumbayo kuti apite kunja usiku umenewo uko kunali mtsikana wang'ono wosauka wasanza hatayima pamenepo yana aliyense zovala zake zonse zinali zitang'ambika pa iye yana ali ndi china chake yanati ankafuna kuwaona bambo Smith ndiye Gypsy Smith anati iwo ukufuna chiyani wokondedwa anati bambo Smith ine ndinalibe ndalama iliyonse kuti ndikupatseni inu kumanati pafupifupi mwezi wapitawo inali Christmas ndipo wina wake anandipatsa ine suwiti wa mtengo ndipo ine ndimakukondani inu kwambiri bambo Smith. Anati abambo anga anapulumutsidwa iye sichidhakwa tsopano. Anati ine ndinaganiza kuti ine ndikubweretsereni inu suwiti. Bambo Smith anaitenga iyo mdzanja lake misonzi inatsikira masaya mwawo. Anamusisita iye padzanja iye anati wokondedwa muchiwepereka changa usiku uno muli zokwanira masauzandi amadola mmacheke koma iyi ndi mphatso yayikulu kwambiri yomwe ine ndili nayo yonse ya iyo. Iyo yachokera mu mtima wako wa ung'ono wodzichepetsa. Oh my, chimene inu muli nacho siku una bwenzi inu simuli kanthu muli monse. Bwanji inu osapereka zonse zomwe inu muli nazo kwa Khristu. Bwerani tiyeni tioloke Yorodano uyu. Tiyeni tipite uko ndipo tikatenge dzikolo. Inu mukuti chabwino mbale, inu mukudziwa ine ndi ntchito yabwino mu mzinda uno. Ndine wabunge lina lake mu mzinda uno. Inu ndi ndani muli monse? Berekani chimene inu muli nacho kwa iye. Tiyeni tidzasonkhane pamwamba apa. Kuzungulira Yorodano ndipo tiwoloke usiku uno tipite ku dziko lolonjezedwa. Ambuye akuthandizeni inu. Ine ndikupemphera kuti yatero pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Ndikukhumba ine ndikanalalikira motalikirapo pang'ono koma ine ndasasamau izo zili bwino. Tiyeni tiweramitse mitu yathu miniti. Ambuye Mulungu, ife tayima pafupi ndi Yorodano usiku uno. Mafunde amatope akale akukhavukira kutsidya uko. Ife tikudziwa limodzi la masiku awa ife tiyenera kudzabwera kumeneko ndipo ine tikuzindikira kuti kunja uko patsogolo pali yense wa ife pali dzenje lalikulu lakuda khomo lalikulu lakuya limene munthu amalowamo lotchedwa imfa. Ndipo ine ndikudziwa nthawi iliyonse imene mtima wanga wagunda ine ndili kugunda kumodzi kuyandikira kumeneko ndipo ine ndiyenera kudzabwera kumusuku kwa Ambuye. Ndipo mwamuna ndi mkazi aliyense nyamata kapena mtsikana mkati muno ayenera kudzabwera kumalo amenewo. Tatalikirana nako bwanji inu nokha mukudziwa koma Ambuye ine sindikufuna kubwera kumeneko ngati wa mantha. Ine sindikufuna kubwera kumeneko ndikukuwa. Ambuye ndipatseni ine masiku angapo kuti ndilape. Ine ndikufuna kuti ndidzabwere ngati ngwazi. Ine ndikufuna kudzabwera monga Paulo wakale. Ndikunena chinthu chimodzi ichi. Ine ndikumudziwa iye mumphamvu ya chiukitsiro chake. Wosatipogwirana chanza ndi mlaliki wina, wosatipolemba dzina langa pa bukhu la mpingo ndi madontho pang'ono amadzi atakonkhedwa pamwamba pa mutu wanga. Ine ndikufuna kuti ndimudziwe iye mumphamvu ya chiukitsiro chake kuti pamene iye adzayitana dzina langa ine ndidzabwera kuchokera pakati pa akufa. O Mulungu, mulole icho chikhale chokhumba chamtima uliwonse pano usiku uno. Ngati pali amuna ndi akazi anyamata ndatsikana pano amene sakukudziwani inu mukukhulukidwa kwa ulere kwa tchimo ndipo ali nawo mayina awo atalembedwa mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa, mulole iwo apange chigamulo chawo pakali pano. Berekaniza Atate, ife timawakonda anthu ndipo inu mwatsimikizira mautumiki anu konsekonse ndipo ife tikudziwa kuti inu muli pano ndipo ife tikuganiza za Israeli akuwoloka Yorodano. Chifukwa chiyani inu munalonjeza izo kwa iwo? Inu munapereka izo kwa iwo ndipo inu mupereke izo kwa ife. Ambuye mulole ife tiuke ndi kupita kukatenga chuma chathu usiku uno. Berekaniza Ambuye. Amene ife tili ndi mitu yathu pansi ine ndikudabwa ngati pali munthu muno usiku uno anganene kuti Bale Branham ndikudzipereka kuchokera mu mtima mwathu. Ine ndikufuna ndiwoloke Yorodano. Ine ndikufuna kuwoloka koma sindikulondola ndendende panobe. Ine sindine woyenera kuti ndipiteko. Ine ndikanadana nazo kuti ndidzakumane nawo Ambuye muchikhalire changachi. Ine ndikweza mwamba dzanja langa ndikuti ndipempherereni ine Bale Branham ndipo inu muchite zimenezo. Mutero inu, ine ndichita zimenezo. Kwezani mwamba dzanja lanu. Inu ndi ndani? Mulungu akudalitseni inu mayi. Manja angokwera mwamba paliponse. Wina wakenso kwezani manja anu mwamba Bale Branham mundipempherere ine. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu Bwana. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Mulungu akudalitseni inu Dona wang'ono. Mulungu akudalitseni inu Nyamata. Mulungu akudalitseni inu Bambo. Ndipo inu kumbuyo uko chabwino wina wagenso ikani manja anu mwamba. Sopano penyani anthu ukhoza kukhala msonkhano wotsiriza wa uthenga umene inu mudzakhalemo Pamene ine ndichoka ndikudzabwerera nkazi wanga amati Bill iwe hukumudziwa wakuti ndi wakuti inde iwe anafa uyo anaphedwa uyo anapita ndi nthenda ya mtima iwe sukutanthauza zimenezo inde ine ndikuganiza mai ine ndikukumbukira ine ndinayitanira kuguwa nthawi ina ndipo ndinamuona bamba ameneyo atakhala pamenepo ine ndinkamufuna iye kuti meda ine ndinati kodi aliyense akudziwa kodi iye anapulumutsidwa ayi iye anangofa mwadzidzidzi akubwera kuchokera ku ntchito iye anayamba kuvala nsapato zake iye anafa iye anaphedwa pangozi iye sanadzuke konse kutulo take iye anapita kukagona usiku wina ndipo sanadzuke konse ine ndikuganiza mai ine ndinalalikira kwa mamuna ameneyo mkazi ameneyo achinyamata nawonso tsopano musaweruze zinthu molakwitsa mzanga kodi ndinu ochimwa kwenikweni usiku uno tsopano mvetserani ngati inu simunabadwe mwatsopano inu mukadali kutali ndi khristu kodi inu mukufuna kuti mumulandire iye ngati inu mungatero ndiyangati ayi inu mukufuna kuti mumulandire iye ife tilibe malo pano ine sindikuganiza woyitanira anthu kuguwa kuzungulira kuno koma ngati inu mungayimirire pamapazi anu ndikuti mbale Branham woyimirira ine ndikupereka umboni uwu ine ndikufuna kuti ndimulandire khristu pakali pano ngati mpulumutsi wanga ine ndikufuna kuchoka kuchikhalidwe chakale chomwe ine ndikukhalamo kodi inu mungakhale ona mtima mokwanira mu mtima mwanu kuti muyimirire pa mapazi anu ndani ati akhale woyamba kuchita izi kunena kuti ine ndikufuna kuvomereza mulungu akudalitseni inu mbale pali amuna atatu ayimirira mphindi chabe mulungu akudalitseni inu dona ingokhala nichiyimire ngati inu mungathe dona ngati inu mungathe mulungu akudalitseni inu wina wakenso mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitse iwe mwana wina wakenso mulungu akudalitseni inu bwana wina wakenso imirirani pa mapazi anu ndikuti ine ndikufuna kumulandira khristu pakali pano ine ndikufuna kuchoka muchikhalidwe changa mulungu akudalitseni inu bwana wina wakenso mulungu akudalitseni inu ndi dzanja lanu lokwezedwa kumbuyo uko ndi mwanayo mulungu akudalitseni inu dona ingokhala nichiyimire wina wakenso imirirani mwamsanga ndithu tsopano nanga bwanji kuno ndiyena ainu ana ang'ono kuno inu dona wang'ono mulungu akudalitseni inu mulungu mulungu akudalitseni inu pamenepo ingokhala nichiyimire ngati inu mungathe mulungu akudalitse iwe mtsikana wang'ono wina wakenso akufuna kuti amulandire khristu imirirani ukonkulondola mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu imirirani wina wakenso akuti ine tsopano ndikufuna kumulandira khristu pakali pano ine ndikufuna inu mundikumbukire ine mbale Branham pakali pano kodi inu mungayime ndikuyembekezera pa inu ine ndikufuna kuti ndimulandire khristu kodi inu mukudziwa kuti ndinu ochimwa kapena ndikukayikira basi